Ochiluvia luvia chakunyavali. Ochilumba chavila hama. Efeti kilo, kapitulu kakwi avali la mosi. Ochinimbu cha tete, toko kapitulu kakwi avali la vali ochinimbu chekwi lecheya. Echisala akala la lima akwi echeya, eye wachita omola ulume, ndechi suku wali kuminyila avila hama. Avila hama wakala alelo chita chalima. Omola voluka Isake, chalomboloka, eyeo yola. Echi Isake alinga oko kwenje, suku waseteka avila hama. Suku wayongwile okutala, dahen avila hama, upokola alendati. Suku wapopia la ehati, avila hama, kwende lomoloe wongunga. Isake, unaosole, kwende lae, kondumbile ochilumba chokupia elisi. Avila hama wapokola kusuku. Avila hama watuika onohwi omolahe Isake, kwenje eyemwele wambata ondalu kwenda omoko. Echikawalikavo vakalalo kwenda, Isake walinga hati, ondalu yei kwenda onohwi. Okamemeko chilumba chokupia elisi he kakasipi. Avila hama wakumbulula hati, suku olivanjela okameme kochirumba chai ya molange. Avila hama watunga utala, wakapaka onlonhui, yu wakuta omolahe Isake, wolangeka kutala kilulionlonhui. Tuli avila hama onolae kalia ye, loku nyangula omoko, loku ipaya omolahe Isake, ungelo wasuku wapopia la ehati, avila hama, kukonwile omola ekaliove. Kukalinge vali chimwe. Ochili, chilondi mbuka okuti wasumbila suku, kwenje kwa nimilile omolo we wongunga. Avila hama wamola ochitupi, chomeme konyima yaye. Chalisaka pamba acho, kolosongo vienganji. Eye walumba ochitupi chacho chokupia elisi kusuku, pomangu yomolaye. Suku wapipia la ehati, omo walinga elinga eli okuti, kwa nimilile omolo we wongunga, ocho ame usumulisa chochili. Nduisa ombuto yove, ndolo mbungululu vyokilu, pamwendese kelikasi pongongo yolo kalunga. Kwenje, ombuto yove ipingala olombundi vyanyali vavo. Olofeka vyosi vyokilu lieve, visumuluhila kombuto yove, momo wapokola kondaka yange.